anidinga ndibuza kwabadala ndlela ngokwayo andibuza kubona abadala amanga into engena banidinga ndibuza kwabadala ndlela ngokwayo andibuza kubona abadala.
Ngokwayo, ngokwayo, andibuza kubona abantu.